Bonga bantu phela bangibone ngoba nayo imbali phela ngignore kuthi ngokothe ngale next door ibize bonga bantu phela bangibone ngoba nayo imbali phela ngignore kuthi ngokothe ngale next door ibize bonga bantu phela bangibone ngoba nayo imbali phela ngignore. It's my last message. It's a big pose. Sizotuma. Ngiyatshela uzovuya. It's my last message. It's a big pose. Sizotuma. Ngiyatshela uzovuya. Phela ngimzwile kazini yenu ibonile sibonile. Uzosipana bafethu. Phela ngimzwile kazini yenu ibonile sibonile. Uzosipana.